Ngempela impilo inzima, ifuna abomelele, sengomile, lomhlaba kuwo. Ngempela impilo inzima, ifuna abomelele, sengomile.